hayi kaje mu kiganiro agasaro kaburaga mwihariko wa muri sanga ikiganiro gihuza ababuranye n'ababo mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimimana hano ku ijwi rya Amerika. Dutangiye umwaka wa kabiri w'urugendo dukora dufatanya urunana, uwabuze agasaruke tukamufasha kugashaka. Ababonye ababu bashimire ko mukomeje kumfasha gushaka n'ababandi. Urukundo ruvanze n'ubumuntu mugaragaza nirwo rwafunguye imitima rutuma mushaka abanyu, abo mwararanye rubunda muvuga mushize amanga, abagize neza tubavuga ibigwi. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndasubira inyuma mu si yicuraburindi by'intambara na genocide mu mwaka w'1994 nshaka umwana warokotse ari Rudori haruvuga ko yamuvanye mu mirambo yabe ari mu kiganiro.
Ndashaka Nsengiyumva Ine namukuye mu mirambo ari kumwe na Nsengiyumva Olivier n'umukobwa wari waturutse mu Kakira w'abahungiye bari ku Muhima witwa Josiane ariko we musaza ngo yamujyanye hari niba atari burari mu Bufaransa niba atari mu Bubiligi.
Umwana w'impfubyi wakoze urugendo rurerure agaruka mu Rwanda avuye muri Congo yatoye abana babiri batandukanye n'ababyeyi.
Ababyeyi babo nyine ntabwo twababonye ariko kubera ko ntabwo twamenye ahantu banyuze tugeze imbere nyine duhura n'abo bana kubera nari mbazi ndagirira impuhwe nyine ndavuga ati dukomezanye wenda ababyeyi babo turabonana.
Uyu mwaka tuwutangiye twagura amarembo abatwumvira mu Burundi bakomeje kutugana. Murumva inkuru y'umukobwa wari umubikira atwara inda arabyara none umwana aramubaza aho papa we aherereye.
Yamenye kubera kuko yaraza gutanga kuru kubabyira atumva igifaransa muri kominota nari ntuyemo.
Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika.
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiciki ntegeye
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
Imyaka 29 irashize Dativa Mukabutera atandukanye na murumuna we Charlotte Mukamurera bakomoka hahoze ari komine Bwakira ku Kibuye. Dativa Mukabutera ari Kigali mu murenge wa Nyakabanda kagari ka Munanira ya mbere umudugudu wa Kabusunzu. Yadusabye kumufasha gushaka murumuna we ati ndetse nkunda ijwi rya Amerika.
Yewe ndega matwe cyane ngo bave dusenjime Imana ngumbangiye muri mudu ngumbangiye mu mwuka ijwi rikanyura rikanshimisha wabwira kankubwira akajambo kanyuma mbere kakumva wabajije umugore butare
yego
utariko madamu nkubaze iyo turiho nushaka ntunsubize iyo wijishura umwana ukamuha umuntu uzi kumuhaye ndabakurikira
nibyo
nkanyonda njya mu mwuka kakubwira.
Oh, ni byiza cyane. None se wowe tugufashe iki?
Nabuze njyewe ngende umuntu mukuru. Nabuze meruka muri umuna wanjye muri 93 wankurikiraga. Yari atuye Kigaraza kuhava 93 ubwo abajya gukora n'umugabo ahahoze muri komine Kayove ku Gisenyi. Umugabo ngo yakoraga mu rukiko kuva uwo munsi sindongera kumubona.
Murumuna wawe yitwaga
ni yitwaga turi wacu tuvuka ku Kibuye aho zari muri komine Bwakira yitwaga Charlotte Mukamurera. Umugabo we yitwaga Misago Emmanuel. Umugabo we ngo akaba rero yari umuntu ngo umuryango w'uwo mugabo aga muri Rucu muri Kongo
ariko akora mu Rwanda
akora muri Kayova. Noneho nyuma rageze i Kigali uwo Mukamurera Charlotte yaje kwitwa Mahoro Francine iby'abantu byo guhindura amazina ndagira ngo ku buryo mbese ne bazabavuga akimenye ndangiza amahirwe.
Yego
kuva uwo munsi kuva icyo gice na gatatu sindongera kumubona sinabonye uburyo. Yari afite abana uteti wabo yari afite undi yitwaga Eric undi simwibuka.
Kuva 1993
Karame
kugeza ubu nta makuru ya murumuna wa ufite
nta makuru abandi nyine bahuye na genocide irabica ubu rero navuze ntiyende bwafite umuntu wo muri Congo yende abari muri Congo yende barapfuye yende barahunze yende baragiye nta makuru nongiye kubona ahave
none se uwo mugabo wakomokaga urucuru niba bari Kayove muri 94 bagashobora kuba barahungiye hakurya muri Congo birumvikana ko batagumye igoma ko bashobora kuba barazamutse bagana ruguru akajya iwabo nta makuru yaho wigeze umenya
nta gakuru
wigeze ubishaka se
oya ariko uko rese ko kubona nimero ya nyarugwirwa
na mbere yuko jewe nza uwo wagatima ntabwo kigeze kagukubita ngo kaku kwambutse kuri goma kakuzamure Masisi uzamuka uvuga uti ngiye kureba muri umuna wanjye
ntazi ntabwo nari bari abantu ngo babirucuro bavugaga yavuga n'ikinyarwanda uwo Misago Emmanuel bari abantu ntabwo nigeze ntabwo mazi nukumva ngo ni rucuro nukumva ngo ni goma si mazi sinigeze bwose wajya guhafata inzu ukava i Kigali ngo ugiye gushakisha umuntu igwa mugiye gushakisha umuntu rucuro ntana utazi n'irenge utazi n'abatuye utazi n'umurenge utazi n'umudugudu
ariko muri utu duce aba banyarwanda gihari bene wacu bari batuye bibwe ku buryo rero guhamagara mwene wanyu guhamagara mwene wanyu kamuzi uti nta muntu witwa kanaka wamenya waburi aho ngaho njye ndimo nshaka kukubaza nka mukuru wa Charlotte ushobora kuba yitwa Francina iyi myaka ishize utamubona uyibahute
nyine nari hanganye uretse ubonewe n'abashije kubaza kubona abandi bose nabuze nimenye uko bapfuye ndihangana wose namenye urupfu yapfuye niyo mpamvu mvuze nereka nta utakanya gatagambuye reka ngerageze ndebe nibumva nibwo nabashije kubona amahirwe reka ngerageze yenda hari ubwo namubona kandi niyo ntamubona ubwo nzihangana ariko numva ko naba nagize mu ruhare rwo gushakisha
uyu Misago Emmanuel ni muramu wawe ntabandi bene wabo yari afite mu Rwanda iyo zakayo
ntabunze ntawe nta n'umwe awenzi rwose ni wenzi wenyine gusa
yakuraga mu rukiko ikayoje kuri komine
muri komine Kayove
ibyo byose hariho komine Kayove imwe mu Rwanda yari ifite urukiko rumwe abanyakayove baracyariho hirya no hino ku isi no mu Rwanda radio Ijwi rya Amerika irumvikana muri ako gace ndetse no muri ayo majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turumvikana abantu b'imashisi na za rucuru turabazi tuzakora uko dushoboye ndabikwijeje nzihamagarira nzashakisha hanyuma nzamenya niba yakiriho kandi nawe niba twumva nitwa Gasharoti mukamurera ubungubu
nitwa mukamurera Sharoti aza kwitwa Mahoro Francis Legis Kigali
nawe rero niba kiriho aratwumva ubwo azamenya kumushakisha umukunze niba kumva mubwira akajambo kamwe k'urukundo mu raya masegenda dusigaranye
yo namuba nakwishimba bikandenga umuguti mwana wa mama ahuri niba utabasha no kwava ari kure bazazakora ibishoboka byose muvugane yumva ijwi ryawe yumva iby'umwana wawe n'iryamuramuwe mana yo mwijuru nashima imana venusti imana izaguha umugisha icyo kintu kinkorera
imana yonyine niyo izabikora jyewe nkayifasha ndagushimira cyane kuba ni byiza cyane rwose biranshimishije kuba ufite ukwizera ndetse ukizera ko n'ikiganiro agasoro kabura gakwijwe rya Amerika bishobora kugufasha mu kugarurira icyo kizere kigatsimbatara wa mugani tuzakura ibishoboka rero nitugira icyo tugeraho yuko tuzakugira
nagira ngo mwibwire yuko mu mukabo tera dati baro kwanda na sidras na mukanguje dorosera kugira ngo azabimenye uvuga uti yavukanaga na gatari na mukabideri na niyo mugabo gasipari abo barapfuye ndabizi nuko turi edazumve yo gushidikanya yumve ko ari wabo uti wacu hari muri komine bwakira mu murenge wa Nyabinombe ahitwa igitindo ni iwacu azambugisha yenda gusa
azabikora niba hariho ntakabuza muzabonana
n'umuntu kwimani guhumugisha Venustimani udafunguye
urakoze cyane ngawe rero ukomere kandi ugira amahoro y'Imana
ndabashimiye namina ndabashimiye murakoze cyane
urakoze nawe
nduvu umutima unyuzwe
nibyo komera
zajya mwumva kuri radio
muri benshi mu twandikira mudusaba kubafasha gushaka abanyu mwaburanye Jacqueline Uwineza ukomoka mu cyahoze ari komini Rusatira prefecture ya Butare ubu na karere ka Nyanza mu murenge wa Kinazi ararangisha Nsengimana Hassan baburaniye mu cyahoze ari Zaire ubwo impunzi zatahukaga avuga ko kuva icyo gihe kugeza ubu nta makuru ye afite kandi ko yifuza kumenyesha kuwe n'umwana wabo Muhoza Marie Louise bariho kandi bameze neza Jacqueline Uwineza akaba aherereye I Kigali mu murenge wa Remera
Agasaro Kaburaga
nkuko nabi basezeranije iki kiganiro kiragirwa n'inkuru ndende n'inkuru ishingiye ku mateka y'icuraburindi no kubura ubumuntu byaranze u Rwanda mu mwaka w'1994 na mateka ariko yabimburiwe n'intambara yatangiye mu Rwanda mu kwezi kwa cumi umwaka w'1990 nkuko amateka aba asobekeranye ntavumbuka ngo akurwe umunsi umwe yaranze u Rwanda niko tuyabagezaho dushingiye ku buzima bwa bamwe mu bavandimwe b'abanyarwanda reka tuyafatire ku muhima wa Kigali mu mwaka w'1994 hari umuryango wa Innocent Nsengiyumva na Alphonsine Nikuze biciwe aho bari bihishe mu muryango wose hasigaye umwana umwe Eme Nsengiyumva hanyuze uwo nakwita umusamaritani ni nkuru y'ubuzima ni nkuru y'amateka umunyampuhwe n'umutumire wa Gasaro Kaburaga yitwa Jean-Marie Vianney mu Ndanikure atuye mu mujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Rusheshe umudugudu wa Ruhosha
ndashaka Nsengiyumva Eme namukuye mu mirambo ari kumwe na Nsengiyumva Olivier n'umukobwa wari waturutse ngo kakira abahungi bari ku muhima witwa Josiane ariko we musaza we ngo yamujyanye hari niba atari burari mu Bufaransa niba atari mu Bubiligi nabavanye mu mirambo famiye bamaze kwiyicara ku muhima munsi yo kuri Minisitura niho bari bari
hanyuma se umaze kubavana muri iyo mirambo wakoze iki ninde wagufashije kubamara impumu
yambereye ibintu bikomeye ko namaze kubarokora ndavanye mu iyo mirambo ababyeyi bose bamaze kubisha n'abandi bavandimwe babo bari bihishanye nabo bagera kuri barindwi bari bamaze gupfa nagerageje ibyo ari byo byose hari hari Nyirasenge ufitanye isano na se wakoraga kuri izamu ryo kuri sehashika hariya mu mujyi hari umumama twari duturanye wundi witwaga mama bubu yigeze gukora kwa muganga ariko yari ari mu kiruhuko kuko yari yarakoze impanuka aramfasha ampa ibipfuko abana ndabapfuka maze kubapfuka bose ndiyumva emeshakisha cyane we bari bamutemye ku ijosi bamutemye n'utundi dutoki tubiri turimo turegaruza twenda kugwa hasi urumva byabaye ubuhamya bukomeye kuko nagiye nca ku mabariyeri yari ari mu nzira mu mihanda yose ndageza sehashika bashyikiriza uwo Nyirasenge wa se arambwira ati Imana ishimwe ati ubu bararokotse aba ntacyo bakibaye ubwo naratasengeje mu rugo nanjye kumwima nsubiyeyo wari konseye wari uhari icyo gihe akoresha inama bamenya ko abo bana nabarokowe nabavanye mu iyo mirambo baravuga ngo nanjye ngo banyica kandi banyicane n'abo bana ubwo ntera ubwo nibwo nahise nkunga nanjye ngenda ubwo kuko narahunze mva I Kigali ku muhima umeze ngenda ndorongotana ndindangira no muri Congo no muri Congo ubwaho nagezeyo
nibyo
ngigeze nko muri 1995 kwenda gushira nibwo nahindukiye ngaruka mu Rwanda kuko nahunze ndi jyenyine hamwe n'umuntu umwe muri famiye twari twajyanye ubwo rero narahindukiye ndagaruka ngeze mu Rwanda nsanga n'ubundi wacu aho twari dutuye naho hari hari umuntu wari wahabohoje arantiga cyane ashaka kunyicisha biranga bifata ubusa turaburana ndamutsinda maze kumutsinda ariko n'ubundi birangira hagumanye ubwo rero naje ngeze I Kigali aho ngo twari dutse kumwe mu munsi yo kuri ministra cyangwa hari umuntu ngo avuye muri Canada ngekereza ko ari umuntu wase wabaye yaje ngaje kumufata yumvishe ko hari ari urokotse wenyine baranshaka barambura ubwo rero biba ngombwa ko ngo bari bakatishe indege basubirayo basubirana muri Canada uhereye icyo gihe kugeza ubu ntabwo nari nakamenya ese ari muri Canada yo hazana he sinzi ngo ni hehe gusa numva ko ari ho ngo ari muri Canada gutyo gusa
mama buguse wigeze umenya agakuru ke uzahaherereye
kuva jenoside yahagarika akomeje nshakisha nkomeje nshakisha umukecuru abo mbajije bahakorera bakanga ngo umukecuru ntibamwumve ariko bikagaragara ko ariho gushaka kunyuma amakuru gusa kuko yakoze igihe kinini primaire nari narayize muri ka Kigali kuva mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa munani nahanyuraga buri gihe ari uhari hari hakorera
wakoze igikorwa cyiza cy'umuntu kandi ndakumva rwose kuba ushaka kubona uwo mwana
rwose mubonye umutima wanjye watunga kuko byanga bikunda urumva ababyeyi babishe ntari ndeba babatemaguye ntari ndeba kubw'amahirwe ndasenga nk'uko witwa ngo nshimiye imana nanjye nshimiye imana cyangwa no kuba unyakiriye kuko mu kuri nasenze isengesho rivuga ndetse koko mana aba bantu bawe bose niko bashize bavuyeho niyo kubona mbona akana kamwe karegutse mu mirambo agira ubwoba yikimiga karavuga ngo sinzi nshya ariko atekereza ko nanjye ndi umwicanyi ndakabwira kararyama mu kandi kanya ndazenguruka mbagezeho kuko barabishe bamaze kubica mbese barimo bahita bayitwika njya kurwana ko n'imiriro itabagera wenda ngo ibote mbona hagurutsemo nako ngako kitwa Nsengiyumva Olivier ko bari baravutse ari impanga ari babiri njye kumva numva hagurutsemo n'uwo mukobwa witwa Josiane nawe aravuze ati rwose nanjye mbabarira njyane nawe ngo nta kibazo nimuze nabarokoyemo ari abantu batatu muri iyo mirambo kuko bazishe famiye yabo ahantu bari bihishe harimo ari nk'abantu cumi na babiri Nsengiyumva Aime ni ukuvuga sekuru yitwaga Muzehe Rugiga nahoze akora muri Zari yari ari mu kiruhuko cy'izabukuru yari asigaye atuye kuko muri Zari yari n'ahaba yari I Butare muri Zari Rubona ubwo rero jenoside iba yari asigaye atuye Nyamirambo imbere yo kuri Club Rafiki afite n'umuhungu twakundaga kwita Reyo ariwe Faranswa ari bucura bw'uwo musaza Rugigana nawe yacuruzaga mu kakeke kacuruzaga fanta za Coca-Cola kari imbere neza neza kuri Club Rafiki ari Nyamirambo
nta bandi bene wabo wabo bana waba warashoboye kumenya barokotse
nta n'uyu n'umwe warokotse kuko famiye yose yose aho ngaho bica papa bica ababyeyi bica mama we bamwicanye na se wabo witwaga mwumva neza Jaremo uwo mwumva neza Jaremo yari umushoferi atwara tagisi ya minibisi yakoraga Kigali Butare iyo bayitwikiye munsi y'inzu yo kwa Kabugara ku Muhima hino ya Korotime yaho bamwicanye rero na bamwicanye na Rufonsine ariwe mama wabaye bamwicana n'umumama witwaga Hilaria bamwicana n'umukecuru bavuga ngo ni nyirabukwe Rubangura Vedaste ndetse na nyina wa Vedaste bari kumwe babicana n'akandi kana kitwaga Kadudu k'agakobwa babicana n'undi mwana mushiki abo Aime yakurikiraga uwitwa Kantarama Marie Louise Natasha bamwicana n'Umuhoza na Dina ndetse bamwicana na Bucura wabo witwaga Uwase Rezine abo bose barabishe nta n'uyu n'umwe warokotse kuko na ba nyirarume uwitwa Kavange wari utuye mu cyafi nawe baramwishe n'uwitwa Rusanganwa wari umukumba yari muri Onatelakomu nawe baramwishe n'undi witwa Mungu nawe yakoraga kuri iyo tagisi yatwarwaga na se wabo nawe baramwishe nta n'uyu n'umwe wasigaye kuko ba nyirasenge bo bari babiri hari uwitwaga Mariya n'uwitwa Gloria zo bari barapfembera jenoside nyirakuru ubyara nyina wabaye Aime we yari atuye uyu mukecuru nawe yari yaritabye Imana mbere ya jenoside yavuka yari atuye Rurindo ni naho yabaga
Jamari birumvikana ko umuryango wa Nsengiyumva uwuzi neza mwari muturanye
twari duturanye noneho ababyeyi be bande nibo bandeze kuko niza ariho mbari ari naho ni aha ari nabo bambyeye mu batisimu bambyeye mu batisimu babyara na mushiki wanjye mu batisimu
Jamari urakoze cyane kuri aya makuru umpaye amakuru uhaye amateka y'u Rwanda ndahamya ko Nsengiyumva Aime akumva niba akumva azaza kukureba kandi nanjye nkwijeje ko ninza mu Rwanda nzagushaka ngushimire
urakoze cyane Imana ibahe umugisha
sinegeze nkubaza impamvu ushaka imessenger yumva natwawe n'amateka umbwira, ariko se uramutse umubonye wamubwira iki?
Ndiyumva ime ndamutse mubonye kandi bari manyumba no muvandimwe wanje pe no muvandimwe wanje mu kwemera ndabyemera ababyeyi be barandeze nabanye nabo bapfuye mbareba ndiyumva ime ndamukunda ndiyumva ime ahari nkana mubona amaso ku maso na bishimira cyane abako ari igitangaza kwa bariho kuzuka kwa kabiri kuko ubwa mbere ho mubona narashenje ari mu mirambo mbona aregutse ndamubona n'umfite icyizere mpora nsenga ko n'ubundi amaso ku maso tuzongera tukabonana kuko twari twarabanye icyo kurya icyo kwambara byose twarabisangiye senyumva ime ndamukumbuye senyumva ime ndamukunda rwose imana hari muha amahoro imurinde tuzabonana mbifite icyizere mpora nsenga mpora ndota ko sinshobora kuzava muri uyu mubiri ntongeye kumubona kuko ni ibintu mbozaho umutima kandi nsenga cyane.
Komeza ugire ukwizera n'umutima wuje ubumuntu wagaragaje muri 94 sintanga ubutwari sijya ubugaba butangwa n'Imana ngo rutegaminsi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa nawe wabaye indashyikirwa. Komera.
Murakoze Imana ibahe umugisha.
Agasaro kaburaga.
Abatwumvira mu mujyi wa Kigali muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, abari mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu ndahamya ko mutwumva neza cyane cyane na kure Esther uhatuye akaba yarasabye Agasaro kaburaga kumufasha gushaka umugabo witwa Hirwa Justin avuga ko yavuye mu rugo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2014 yagiye nkambi impunzi ya Nakivale mu gihugu cya Uganda atarava mu rugo akaba yarakoraga mu igaraje yari iherereye Inyabugogwa ahitwa kwa Murokore muri bene wabo w'umugore Esther na kure yibuka ko harimo Kimbi na Lucien ariwe yagiye asanga mu nkambi ya Nakivale aragira ati abana babiri wasize n'uwo wasize ntwite bose bifuza kumenya amakuru yawe mu kanya murumva inkuru y'umwana w'umubirigi wavukiye mu Burundi akaba amaze imyaka 30 atazi papa we aba mu Bubirigi.
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintegeye
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona.
Ikiganiro Agasaro kaburaga gikomeje kwagura amarembo abatwumva bari mu Burundi barandika ari benshi bambwira bati dufashe gushaka bacu bari mu Rwanda abandi bati dufite abana twavanye muri Congo turabashakira ababyeyi babo bakomoka mu Rwanda abandi bati dufite abana b'abanyarwanda bageze hano 94 bahunga genocide turabashakira ababyeyi. Turacyakora ubushakashatsi bwimbitse tuganira nabo bagira neza igihe nikigera tuzabagezaho amakuru yuzuye. Muri kano kanya nk'uko nabibasezeranije nabahitiyemo indi nkuru ndende, inkuru y'umubyeyi ushakira amakuru umwana we wifuza kumenya papa we hashize imyaka 30. Umwana w'umukobwa yari umubikira ari mu Bubiligi, umwana w'umukobwa w'umurundi kazi yiga amashuri y'ubuganga abyara umwana bituma ava mu bihaye Imana. Umwana ntiyamureze kuva mu mwaka w'1992 Madame Felicite ntirampeba ntiyongeye kubona umugabo babyaranye umwana. Uwo mugabo nawe yigiraga ubuganga cyazi ubwenge kuko yari yararangije kuba dogiteri. Madamu ntirampeba atuye mu ntara ya Ngozi mu majyaruguru y'u Burundi muri komini Ngozi.
jewe naravyaye mwana azokwiza imyaka 30 itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri aba mu gihugu cy'Ububiligi afite nationalité belge namutwaye kumugirira adoption kumugisha adoption ku bagenzi afise imyaka afise amezi 9 bitumwe n'uko papa wiwe twahaniye mu Bubiligi twahise turana inda imaze amezi 3 kuko yari karagira medicine yari karagira santé publique anverse nari nari karagira medicine tropicale hanyuma kubera kuko narari mubariye yabyitayeho ishambona nana kamara ho gusura kumurondera namwadobutije kumva ko jeho nari narumubikira narenda imana nari maze mu myaka 10 kandi yabaye surprise nta decision twa nari mfashe twakundana afbese yabaye nka viore kuko amwatiye viore kuko ntiyani twari twabisezeranye yabaye surprise kubera je kuri je yabaye surprise wewe yari yarabiteguye kumure mugabo je kuri je yabaye surprise
noneho reka nyongere byumve neza muri 1991 uri mu Bubiligi urigira ubuganga icyo gihe se warukira umubikira
narengera umubikira
hanyuma uwo mugabo mwakundanye mvuge ko mwakundanye nubwo bwose umbwira ko yagufashe giturumbuka cyo wowe usanga ari vione yari umwe mubihaye imana cyangwa ari umuntu usanzwe
yari yano yatametse setametse ariko aragira santé publique yarasangwa mu médecine généraliste avuye mu Rwanda hanyuma kubera yamenye kubera kuko yaraza gutanga kuru kwa bicho batumva igifaransa muri communauté narinuyemo nuko yamenye
ubwo turimo tuvuga ibintu tubyatura izina ryawe rirazwi twakoraga kirazwi uwo muntu umwabyaranye yitwa nde
yitwa Kaberuka Dr. Kaberuka Jean Bosco
akaba atuye hehe magingwa ya
ubu nta byonzi narashakije kuri Facebook ndashakisha ndabura ari mu Rwanda mugabo uko biba kose ari mu Rwanda urumva ko hashize imyaka myinshi
uko biri kose umuganga w'umunyarwanda witwa Kaberuka Jean Bosco ntibaba babiri babumwe abari umwe gusa aho yaba ari hose akiriho aza tuzamenya aho aherereye ariko reka tukomereze gato ku mwana mwabyaranye uragira uti anteye inda ndi umubikira menye ko nkike umubwiye yagusubije iki
yambariye ko arazi Ububiligi s'il faut décider quelque chose comme donc l'étage il est disponible ndumva ko atari disponible dakirira afa hanyuma kandi jewe na prefe kwa dogutisha umwana kubera wewe sinashaka ko umwana azoregwa na mukase wiwe kandi jewe icyo gihe nari maze imyaka myinshi ntari mu gihugu cy'u Burundi njye sinari dispose y'uko nicyo nogira
wiyemeje kugumana uwo mwana birumvikana wahisemo gutanga ubuzima ariko se nk'umubikira wabyifashe muti
tukinyire mu Bubiligi twari hariho couple twigana umugabo niwe twigana muri iyo medicine tropicale twara tuganira ibyo muri Afrika hanyuma akavuga ati je byonezera kwa dogita umwana sinabwa asami miliyonda niho nari ngishikayo ni juste amugira ni contact n'abantu bakakubera sympathique mukaganira hanyuma rero burya kubera nari nize mu Butaliyano les deux infirmiers icyo gihe navuze ni agarara mropoze abantu babiri couple zibiri couple yo mu Butaliyano niyo couple yo mu Bubiligi namenye uzo tangura kwishura nkabona umwana avusa akomeye nzocanga mutanga anadosyo hanyuma rero batangwa kwishyura niyo kupe yo mu Bubiligi yo ko bari basanzwe bafise umwana umwe icyo gihe nari namusize afise nk'amezi nk'abiri ndababaje nkumva barabyumvise barabyakiriye ndababwira ko uwo muntu ngomba kupropose umwana wiwe ari jyewe nyine kuko nari navuye mu Bubiligi tasubiye ko namubariye mbese sinumva ko nubugurukira nkababarira ibyo niko ndabamo hanyuma rero umupapa akaraza mu Burundi mugabo sinayifata mu mwana na prefe ye konsa umwana amezi 9 jewe naciye ndamutwara mu Bubiligi rero umwana akwije amezi 9 ndamutwara mu Bubiligi hanyuma rero ndamushikiza reparadotif.
None se mbere yuko baho umwana mbere yuko umwana umwitwarira ukamujyana mu Bubiligi ubwawe wigeze umenyesha butegetse bw'u Burundi ko uwo mwana ugiye kumuha undi mubyeyi uzamurera?
Yego, nararondeye umwavoka turabigira byose biciye mu mategeko.
Byanyuze muri sentare nk'uko biteganywa n'amategeko kujya umwana agende?
Yego.
Impapuro urazifite zose?
Impapuro nazihaye se wiwe kugira ngo nshobore ku nazihaye repara adoptif kugira ngo bashobore kumurondera nationalite bamurondeye n'ibikenewe mu Bubiligi niko babinsabye bavuga.
Umwana uramujyana umusiga mu Bubiligi wongeye usubirayo kumusura cyangwa se bahirijwe uko bigenda bakubwira yuko uyu mwana umutanze kugira ngo arirwe utamugiraho uburenganzira kugeza ageze imyaka 18?
Twaravuganye n'ababyeyi bambwira ko nzoshishima bazomuburenganzira ngashishikara gusura umwana mugabo siko babigenjeje baciye bugara imigenderanire mu nyuma naragerageje ndabeko nosura mu Bubiligi ishobore kubaramutsa mugabo byakunda.
Ni ukuvuga ko babandi bari inshuti zawe bagufashe mu mugongo wagejejeho ikibazo cyawe bakacyumva igihe wari ugeraniwe utwite bitunguranye bakemera kukurera umwana wabasubiye inyuma babwiye uti wa mwana aza kumureba barakwangira?
Oya, nasubiye inyuma ndababwira ko twogumana imigenderanire ngo twari twarabisezeranye no muri sentare mugabo baravyanga bavuga bo baratinya ko ntuhava ndabatwara umwana batinya ko umwana yomenyera kumbura gahava ashaka kugumana na mama wiwe bashe bugara imigenderanire baca bica twasubiye kuvugana.
Ubu hashize imyaka ingahe mutavugana? Kuva 1991 kugeza ubu ntabwo muvugana?
Twaravuganye gushika umwana afite imyaka 4 maze gushaka gutangura kuvugana n'umwana hanyuma bo baca yumvira ngo ntuhava amenyera kuvugana n'umwana umwana agahava yifuza kubonana na mama wiwe baca barankama biduca turaheba mugabo rero shakane jewe nagumye ndi ku butumwa bwo kwifuriza anniversaire umwana umugabo n'umugore bahavuye bavana umwe afata undi mugore undi afata undi umwe afata umugore undi afata umugabo.
Umwana ajyanwa nande?
Umwana be n'abandi bana bandi baci bajyanwa na mama wiwe na mama wabo.
Reka noneho nabo tubature tubavuge, abo babyeyi bagiye kukurerera umwana bitwa bande?
Umugabo yitwa Nemaeshi Farze n'umubirigi umugore nawe yitwa Marie Christine newewe umengo si umubirigi kazo niwo muri Iran. Nibaza
none se ko watangiye umbwira ko umwana agiye kugira imyaka 30 ko arengeje imyaka 18 ubu muravuganuza aho atuye?
Umwana ubu atuye mu Bubiligi nibaza ko akiri mu gisagara ciriye gese nkunda kubishimika ko ndisindaye mubaza juste ubu mwana turavugana turi en contact. Umwana amaze kuba fise 18 yarandondeye wenyine yatanguye kundondera kuko ngira yarasinimira ababyeyi ama arandondera icyambere yambaje yavuze ati shaka papa. Jewe rero ndamubwira ndagirageza ndamucira ku mayange duke igituma adashobora kubona papa mugabo ko ngiye kurondera ndamuha amazina ya se nawe nandi nawe nyine rondera hanyuma iriya deza naragiye mu Butaliyani mberekeje abana bagwaye imitima ngiye kuba bagiye muri operation intervention shinjikare umwana acaraza mu Butaliyani turabonana twamanye juste 30 minutes kubera ko nategereza kuba ndi ko ndakurikirana abana iyo munsi kandi Abataliyani nabo baratinye ngo nahava ncantoroka ngacampe ba misi yaranjanya oro nicyari cyifuza mugabo urumva ntibabyizeye. Umwana twabonanye juste 30 minutes yararitse cyane gose ambwira ko yifuza kubona papa nawe. Ubu rero turavugana kuri Instagram, turavugana kuri Facebook.
Ubu rero hano ku Ijwi ry'Amerika mu Gasabo Kaburaga tugufashe iki? Tugufashe gushaka Dr. Kaberuka aherereye tumuzana kure n'umwana we? Nicyo ushaka ko tugufashe?
Nicyo nifuza cyane gose.
Wa mubyeyi we ndakumva kandi icyo ushaka ni neza y'umwana wawe. Papa wa Jean Sebastien niba yumva Ijwi ry'Amerika muri aka kanya azamenya ko ishami yashibutse rigiye kuba inganza marumbo. Mukanya wambwiraga ko ubifata nk'aho byakubaye hutari wabyiteguye ndetse nkaho ari ibintu byakubwiririye bigiyemo ibintu nakwita ingufu iyo wongiye ugasubiza amaso inyuma usanga icyo gihe cyarabaye igihe cy'umugisha cyakuviriyemo urukundo usangiza bose cyangwa se impamvu yo kwiheba n'agahinda mbwira guhura kwawe na Dr. Jean Bosco Kaberuka uri umubikira mukabyarana umwana iyo ubyibutse wumva umeze ute
Dr. Kaberuka mu bisanzwe urabona twarahurira muri universite yarasanzwe mbere y'ifura yari umuntu mwiza kandi nawe yari karafasha abandi ibyo bintu byabaye je nabifashe nk'inzira z'Imana zirenga igihumbi sindamushavuriye sindamwibuka n'umubabaro mu mutima mbona ko ari la providence inzira z'Imana Imana yavuze ngo caga utegereza guca ngaho nyene nukupfuka rero n'ubu numubona n'ubu twuhura n'umuvandimwe nuko tutasubiye kubonana gusa umwana ndakunda cyane uwo mwana ndamwifuriza ineza na Dr. Kaberuka nyine ndamwifuriza ineza kuko twarabyaranye umwana w'umuhungu natazi ko ariho jewe sinigeze ndongere ndamurondera mu maguru masha kumburiyo ndamurongera mu maguru masha mu myaka yaheze kumbure nari gushobora kumuronka
Felicite urashaka kumbwira ko Dr. Kaberuka atazi ko afite umwana
ntabyo nzi kubera ko umva ko twavanye mu ntango ngisa mu mwana
ntazi niba warabyaye ntazi niba warakujije ntacyazi
nta na kimwazi je nibaza ko atari na kimwazi
twizere ko iyi nkuru azayakira nk'inkuru nziza ndagira ngo madame Felicite ntirampeba ngushimire kuba wizeye ikiganiro agasaro kaburaga kandi ndakwifuriza gukomera ukagira akazi keza ukomeze ufashe abo bantu bagukeneye ni benshi
nyuma yaho ndafise abana benshi bato bato b'imfubyi bagize ibibazo ndiko ndafasha nicyo gituma no kuri ndayita nk'inzira y'Imana ego ndabashimiye kandi ndabizeye cyane ngizeye cyane cyane Imana yatumye duhura na mwebwe kuko n'umugenzi yabampaye izimero ego ni ukuvuga rero ni igikorwa cy'Imana kuko gushika uyu munsi ntibyari bwakunde ko ndonk'umuntu yobimfasha kandi biramutse bikunze umwana wanje nawe azoryoherwa byose bizomunezera cyane kubona ronse umubyeyi
tuzagufasha uko dushoboye ndabikwijeje
ego murakoze cyane muheze gikwe cyane
agasaro kaburaga
tugume mu Burundi Valentin mva yo kugenda na Gatabaruke Salvatore batuye mu ntara ya Mwaro muri komine Ndava ku mutumba wa Kabugi hashize imyaka 35 batabona papa wabo yabashije ari bato ndetse na mama wabo arabatajya mu Rwanda ubu barubatse Valentin mva yo kugenda ari mu kiganiro na Gasoro Kaburaga
kugira dusigara twenyene nuko mama yabona ko bitari bukunde ko ari bugenda tujyanye kubera yaragiye yarashanzwe yabiriwe ku wundi mugabo uwo mugabo nawe hari hageze ko asubira mu gihugu iwabo baca bagenda bajyanye no kuvuga umukuru w'igihugu yari hari cyo giye yatanze itegeko yuko atamunyarwanda ari bubandanya ba mu Burundi mu nyuma cyagenda rero agiye ahunze ava mu gihugu cy'u Burundi asubiye iwabo mu Rwanda bica bituma dusigara twenyene
no kuvuga ko mama wawe yatandukanye na papa wawe ashaka umugabo w'umunyarwanda
ariko gusa papa wacu niwe yatanguye kuduta niko guca rero mama wacu ashakana n'undi mugabo uwo mugabo rero niwe yari umunyarwanda iryo tegeko ryo mu mukuru w'igihugu risohotse yuko abanyarwanda bose basubira mu gihugu iwabo bicagombwa ko bagenda bajyanye twebwe rero duca dusigara twenyine akaba ariyo mpamvu rero twari ko turamushakisha kugira twumve ko twomutora canke tugapfuma dutora abamukomokako
murashaka mama wanyu
ego
yasubiye mu Rwanda muhe mwaka
basubiye mu Rwanda mu 1989
kuva icyo gihe kugeza ubu ntabwo mwigeze mugerageza kumenya amakuru ye
oya kuva icyo gihe ntabwo twasubiye kumenya amakuru yiwe ari na mpamvu twako turamushakisha
none se nawe ntiyongiye kusubiza amaso inyuma ngo amenye ko yabyaye ashake kumenya amakuru y'abana be
kuva agiye kuva ico gihe agenda ntabwo yigeze asubira kugaruka ino mu Burundi
ko yabasize muri batoya ubu murubatse muri abagabo hashize imyaka 30 irenga muricara mukavuga muti mama yaradusize ariko turamushaka tukeneye kumenya makuru ye
ego
ni iki mukeneye ko mudakeneye konka ni iki mukeneye muri uwo mubyeyi
icyo dukeneye kuri uwo mubyeyi ni ukubona gusa yuko yobakiriho hanyuma tukabona abo baba mukomoka ko kuko yari umuntu twakunda cyane nubwo byashitse tugatandukana twaramukundaga
nawe yarabakundaga ntabwo yabangaga ntiyagiye abanza
nawe nyene yaradukundaga gusa nuko nawe nyene mu kugira avino bari bamaze kubyarana n'aba abana n'uwo munyarwanda kwerero twako turamera nk'abisumbura ariko bo bari bakiri bato bicavya nka yuko ari bute abo bana bakiri batoye natwe turiho turamera nk'abisumbura
nese abo bana amazina yabo urayazi
amazina yabo ntawe dushobora kwibuka neza ariko gusa ari amazina babatazira bo twibuka babi mugabo pana amazina yabo yanyatse
babataziraga nde
hariho uwo batazira ntuze ya budogori hariho n'ubundi batazira toto
mama wawe we yitwaga nde
mama wacu yitwa Inanuma Guderaide
naho se umugabo wamutahanye mu Rwanda yitwa nde
umugabo yamutahanye mu Rwanda izina ryiwe ntaryo tuzi
mukanya wambwiraga ko na papa wawe yabataye akajya Bugande papa wawe we yitwa nde
papa wacu yitwa Bahenduzi Simone
nawe nta makuru ye muzi kuva imyaka 35 ishize
oya
ubuse uwakwereka papa wawe we wamubwira iki uramutse umbonye
icyanyereka papa wanjye nawe byanezera cyane kuko urumva nawe nyene ntituzi ukuntu byagenze kugira ntashobore kugaruka kuturaba kuko nawe ntitwaramukunda
Valentin umva yo kugenda wowe na Salvatore Gatabaruke murashaka ababyeyi banyu mama wanyu na papa wanyu mwatandukanye durashize imyaka irenga 30 ndagushimye cyane kuba wizeye ijwi ry'Amerika ukatufasha kugira ngo tukugereze ubutumwa kure kandi tugufashe gushaka ababyeyi bawe nkwifurije amahoro komera
murakoze
Agasaro Kaburaga
byari bizwi nk'ukuri kw'Imana yirirwa handi gataha mu Rwanda kubera ishyano ryahabaye 94 hari bamwe bibaje bati ya mana yacu yari he ariko uhereye ku nkuru wumva zuji neza ziva mu Rwanda wagira uti ya mana ishobora kubitaha idasakuza ikakirwa mu mitima y'abayikunda mbikurije ku nkuru y'abana babiri bavye ndimwe Jean de Dieu ha Kizimana na Asifiwe Mukeshimana baburanye n'ababyeyi babo bahunguka bavuye muri Congo bari mu nzira babonwa n'umubyeyi nawe w'impfubyi arabarera arabakuza baryitariye yitwa Uwimana Yvonne atuye mu karere ka Bugesera akagari ka Bukuba umudugudu wa Kamatungo arifuza ko abo bana babona umuryango wabo mugari bagashira intimba n'agahinda
2004 nyine twabanaga n'umubyeyi wiwaho ngahari inshuti ariko cye nyine teragera haba ibibazo nyine by'intambara tambariraba amaze kuba nyine ababyeyi babo nyine ntago twababonye ariko kubera ko ntago twamenye ahantu banyuze tugeze imbere nyine duhura n'abo bana kubera nari mbazi ndagirira impuhwe nyine ndavuga ati dukomezanye wenda ababyeyi babo turabonana ariko noneho ntago twabonanye birinda ngo tugera mu Rwanda ngo nyine tugeze mu Rwanda dukomeza gushakisha bo ntabwo nyine twabimenye uburyo kibimeze ntabwo twabamenye ariko nta kubera ko papa wawe yavugaga ahantu yavukaga ko biba ngombwa sinari mpazi nanjye no mu rugo kubera navuye nyine mu gihugu mpungana n'abandi ntabwo nanjye namenye mu rugo ariko kubera ko nyine nari narashatse bo dukomeza nyine gutyo n'umugabo kurera abo bana turakomezanya tumaze gukomezanya nyine turagumana nyine nahuye n'ibigeragezo byinshi bikomeye nshakisha iwabo narababuze ariko papa wabo kubera nari impunzi nje amazina yiwe ndavuga ati wenda hari igihe Imana izamfasha nkamubona kubera uburere ntabwo bwari bumwe nanjye kubera nahunze nyine mu rugo ntahaje munguka nyine gutyo nje iwabo n'umugabo niko nyine urumva byabaye ibintu by'ibibazo cyane n'intambara zikomeye nyine nibwo nakomeje gukurikirana ikiganiro numva hari abantu bagiye baburirwa irengero bakabura imiryango ariko kubera ko muri abo bantu beza nyine mwashakishirizaga iyo miryango nanjye ndavuga ati kanzabahamagare ngo nzababwire ukuntu bimeze wenda mwamfasha nyine abo bana nabo bakazava mu bwigunge ubwo buryo ki nafashe nimero nza kuyihamagara mbo baranyakira nandika SMS ubwo iyo nimero irampamagaye irambwira ngo izamfasha gusa Imana ishimwe ndumva ari umugisha hari igihe Imana nanjye yangirira neza abo bana ikabakura mu gahinda wenda nibishaka nuko ibintu bimeze ubwo rero nkaba nararangishije nkavuga ati niyo papa wabo yaba yarahungutse nyine yaratahutse ari mu gihugu yakwimenyekanisha cyangwa se akaba yampamagara nkamwereka abana biwe ubu barakuze nyine babaye bakuru ubundi bari batoya byari bigoye bikomeye nanjye ndabana nyine gutyo n'imfubyi nashatse bibigora ariko Imana yo mu ijoro yarandengeye nyine ngo nkaba nyine nari ngitegereje numva ko wenda hari igisubizo nzabona
Uwimana Ivona igisubizo cyawe kitangirira hano mugenzi wanjye uri Kigali wakwakiriye ntabwo yagutengushye ubutumwa bwawe bwageze aho ugomba kugera uwo mupapa w'abo bana nagira ngo mbwira wabumva ijwi rya Amerika kuyitwa Nshokeye Inka Claude akaba yaravukaga mu cyahoze ari prefecture ya Byumba muri komini ya Murambi muri segiteri ya Kiramuruzi muri serire ya Rwankuba ndahamya ko hari abantu benshi bumva ijwi rya Amerika bari mu Rwanda aho ngaho bari no muri Congo bari no hirya no hino ku isi muri Afurika batwumva ndahamya yuko hari umuntu uzamenya uyu Nshokeye Inka Claude niba akiriho tuzamenya amakuru ye niyo yaba atakiriho ntabwo azabura umuvandimwe uzigaragaza kugira ngo aze arebe abo bana babo Hakizimana Jean de Dieu na Mukeshimana Sifiwe nagira ngo ngushimire nkunda gufata aka kanya ngashimira ababyeyi nkawe batiyitaho ubwabo bagasangira duke bafite n'abana b'u Rwanda n'abana b'Imana bagize igikorwa gikomeye ni bya bikorwa mu Rwanda mwite ibikorwa by'indashyikirwa byo kukireba mukaba intwari mugasangira n'abandi ibyo bigeragezo wanyuzemo rero byari ibigeragezo by'urukundo turi hano kugira ngo tubafashe mwongere mugire ukwishima tubafashe mukomeze mufashe abo mushoboye gufasha niba uyu Nshokeye Inka Claude akumva niba hari n'umuvandimwe we ukumva birumvikana Nshokeye Inka wari umuzi mbere niba akumva cyangwa se niba hari n'undi muvandimwe we ukumva niki ushaka kumubwira na yahe makuru ushaka kubaha yabo bana Jean de Dieu na Asifiwe Mushikiwe
ikintu nabanje kuvuga gusa nagushimira Imana izaguha umugisha ibihe byose ibyo ukora byose ubugingo bwawe Imana izajyiburinda kubera ko hari abantu benshi bafashije bagowe
urakoze
gusa icyo nababwira babo banyumva pesa abo bana ndabafite nahuye n'ibigeragezo bikomeye bigoye ariko ndashima Imana yo mu ijuru ko ntabapfuye cyangwa ngo ahure n'ibibazo baracyahagaze gusa agahinda bafite nuko nta babyeyi babo bafite bababyara kandi nta n'umuryango bazi urumva biba bigoye ariko ijuru hari Imana ikabara bayibanye ngo abe ariho yaba ariho nawe cyangwa se n'abavandimwe nyine bisaba n'ababyeyi biwe bashaka nyine kuri nimero yanjye bakaza bakareba abo bana. Nicyo navugaga gusa, Imana izaguha umugisha, Imana izaguha umugisha.
Urakoze cyane nawe, igukomeze, iguhe umugisha nawe mwinshi cyane, kandi ikomeze muri wowe urwo rukundo rwa kimuntu na kibyeyi ufite, urakaruhurana Ivona w'Imana. Ngusezeyeho, ngusabira amahoro y'Imana.
Urakoze cyane nawe, Imana iguhe umugisha, kandi ibihe byose Imana izajya ikwitaho, yite no ku bawe no ku nshuti zawe n'imiryango. N'abakwifuriza amahoro bose, Imana izabahe umugisha.
Urakoze cyane.
Shaka gasaro kawe uzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona,
wicike intege ye,
shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Ninde ufite uburenganzira bwo kurangisha umuntu, haba hano mu kiganiro agasaro kaburaga cyangwa sahandi, umuvandimwe we, nyina wabo, se wabo, nyirarume, nyirasenge, mubyara we, inshuti ze? Abaduhamagara tubasaba kuduha umwirondoro wabo wuzuye, uhuye n'uri mu ndangamuntu, kugira ngo tumenye neza ko uwo tuvugana bifitiye uburenganzira. Icyo tutamenye nicyo muba mwavuganye nk'umuryango, icyo mwumvikanyeho. Uwitwa Muvunyi Josephat atuye mu karere ka Musanze, umurenge wa Kimonyi, akagari ka Birira, umudugudu wa Kabuguyi. Yaraduhamagaye ati, numvise uwitwa Mukunde Nteshadia arangisha umwana witwa Muvugizi Muyije, akubwira ko avukana nawe atamakuru yabahaye siyo.
Ntabwo ariyo, kuko njyewe nitwa Muvunyi Josephat, abanjye witwa Muvuna Nkiko, akaba na mushiki wanjye witwa Nyiransabimana, twembi tuva inda imwe n'uriya mwana witwa Muvugizi, tukaba tuva inda imwe n'acu mama na papa. So ariya makuru rero uriya mudamu yatanze, ntabwo nzi impamvu yabikoze, nicyo cyanteye n'impungenge, niba azi ko we ubwe duhari akaba atarigeze agira umuntu akonsilita cyangwa ngo tubimuhere uburenganzira, ahubwo akaza gutanga amakuru nk'ariya, nicyo kintu cyanteye impungenge. Ndavuga nti nzakoresha uburyo bwose ndebe ko twavugana, noneho ngusobanurire ukuri kuriya mwana.
None se Mukunde Nteshadia wowe uramuzi?
Mukunde Nteshadia ndamuzi, kuko papa we na papa wanjye nibo bavindimwe.
None se kuba yarashakishije uriya mwana bivuga yuko amubereye nyina wabo, kosa yakoze ni iriye?
Ngo ikosa yakoze ni uko we ubwe arabizi ko duhari kandi tuvugana inshuro nyinshi, ariko ntabwo yigeze yicara ngo atubwire cyangwa avugane n'umwe muri twebwe. Wenda avuga ati, mumpe uburenganzira njye gushaka uriya mwana, kuko EDAEL byabaye ikibazo kubera ko nanjye naramushakishaga, ari nacyo cyanjye ndetse amakuru arimo atanga ko atariyo. Noneho njye nkaba nshakisha uwo mwana, kandi ari njye utanga amakuru ariyo uwo mwana ko ari umwe dushakisha, kandi bikaba bigaragara ko hari amakuru abiri kuri uwo muntu, ni ikibazo.
Birumvikana ko haba hari n'ikibazo igihe mwaba mutanga amakuru atandukanye kandi mushaka umuntu umwe.
Yego, icyo nicyo nirindaga rero, kuko n'ubundi nkanjye amakuru natangiye kuyatanga umwaka ushize, nuko tutanahaye nigeze mbona uburyo bwo kukuvugisha cyangwa message nakohererezaga ntabwo hari wazibonaga, ariko uko byagenda kose wari uzazibone, wenda kuri liste yagombaga kubaho igihe ari cyo cyose wagombaga kuzabibona deje, ugasanga uwo mwana uri mushakishwa n'ubundi harimo ikibazo nk'icyo ngicyo. Nibyo nirinze rero.
None se uyu mwana yagiye ate, yagiye he, ari hehe, amakuru ufite y'impamo nayahe?
Umwana igihe yavukiye, kuko ni njye akurikira, urumva nanjye nari mutoya kuko mama akimara kumubyara amaze ukwezi kumwe avutse, nibwo mama yapfuye yitabye Imana ari mu bitaro byo ku Kibuye, hopitali ya Kibuye. Noneho mama amaze kwitaba Imana, umudamu wabaga mu bitaro bya Kibuye yari umuzungu w'umusuwisi. Nibaza icyo gihe papa kumurera byashoboraga kuba byamugora, niho habereyeho uko kuntu yamutanze kwa bazungu, ko uwo muzungu yari afite orusheri na ngo ahantu bita Inyamishaba. So none papa mutanze rero, igihe cyaje kugera nanjye kuko twarakurikiranaga nari mutoya, nanjye aza kuntanga kwa nyogokuru. Kwa nyogokuru ntabwo hari Kayove, ahubwo hari ahantu bita ingo hahoze kera ari mu karere ka Mabanza. Noneho umwana igihe cyo amanda yabo bazungu cyaje kugera baragenda bagiye, ariko ntabwo tuzi niba papa amasezerano bagiranye yaravugaga iki, kuko twebwe njyewe nari mutoya urumva nabaga kwa nyogokuru, ariko aho byabereye bamujyana banasezerana ari kumwe nawe kwa nyogokuru, ntabwo bajikayoje ahubwo baraho imabanza kwa nyogokuru. Kuva icyo gihe rero haje kugera igihe jenoside iraba, noneho na papa aza gupfa irangira gutyo, nta yandi makuru nigeze menya. N'ubundi ayo nshakira kuri uwo mwana ni uko icyo gihe byabaye turi kumwe.
None se abo bazungu bamujyanye amakuru ge mfite nahawe na Shadia mukunde nte nuko uwo mubyeyi wamujyanye yakoraga mu bitaro ndetse n'umugabo we akorera idini ry'abapresbyterian, ibyo urabizi?
Amakuru nabajije mukuru wanjye yambwiye, kuko we yari mukuru ariko n'ubu arahari, yarambwiye ngo uwo mugore yavuraga mu bitaro bya Kibuye yitwaga Liziane, noneho umugabo witwaga Gore yari profeseri mu kigo cy'Inyamishaba ngo kigishaga iby'ubuhinzi ahari, kuko yigeze ajya no kubasura.
Ayo mazina se kunumva uyafite ukabuzi ko ari abasubisi barakoraga Inyamishaba bakora mu bitaro byo ku Kibuye, nta muntu waba warigeza kubwira ati aho bari mu Busuwisi ndahazi ko Busuwisi ari butoya?
Oya, nta muntu wigeze ambwira ahantu baherereye mu Busuwisi, kuko Grand Frere yanambwiye ko bavuye mu Rwanda bajya muri Kenya, ntago bari bagiye mu Busuwisi ahari, ariko nta yandi makuru nzi kuri ibyo bintu, niba baragiye mu Busuwisi cyangwa niba ari n'ikindi gihugu bagiyemo cyangwa niba hari ahandi bagiye.
None se Grand Frere wabo yakubwiye ko umwana bagiye bamujyanye cyangwa se bamusize Inyamishaba?
Oya, baramujyanye kuko badusezera turi mu muryango bagiraga ngo bamujyane nawe.
Umuryango wawe umutanga, papa wawe amutanga, yamubahaye nk'abagiye kumurera cyangwa se yamubahaye nk'abagiye kumushakira undi mubyeyi?
Bari bagiye kumurera, ntago bari bagiye kumushakira undi mubyeyi, kuko n'ubundi badusezeraho yari afite nk'imyaka nabonaga, kuko we yabagaho neza yarandutaga mu gihagararo, urumva twari dufite mu myaka itanu cyangwa ine gutyo yarandutaga, ariko n'ubundi nibo bari basanzwe bamurera, rero nibo bari bimutse bagiye gukomezanya ubuzima, n'ubundi nawe ntago bari bagiye kumushakira abandi ba.
Amakuru mpaye ndumva ari meza kandi arajya kuzuzanya nayo Shadia mukunde nte yampaye, birumvikana ko
yego
tukigerageza kureba uko twagera n'uwo muryango mufite mu Busuwisi. Urakoze kuba wujuje ibyo Shadia yavuze kugira ngo twese dutahirize umugozi umwe, hanyuma turebe yuko uwo murumuna wawe twazamenya aho aherereye kugira ngo mwongere muhure, ndahamya yuko umukumbuye cyane muherukana kera.
Yego, murakoze cyane Venusi, kandi tugushimira akazi kenshi ujya ukora, Imana izadufasha wenda tuzamubona.
Urakoze cyane. Mu gusoza iki kiganiro ndifuza gutumikira Nemeye Imana mwene Matabura uri i Kigali mu Rwanda, ararangisha ababyara be bitwa Nshimira Imana na Nsenga Imana bavuka mu Burundi muri komini Ntega ku musozi wa Murungurira. Mama wabo akaba yitwa Virginia, ntari ndi zina bampaye, batandukanye mwaka 2004. Nemeye Imana nibwo yatashye mu Rwanda, ababyara be Nshimira Imana na Nsenga Imana bo berekeza muri Tanzania. Nihano rero dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga, mbashimire kuba mukomeje kutugaragariza ko kibafitiye akamaro amakuru muduha, kuba mutwizera inkunga yanyu ntigereranywa. Iyi radio Ijwi ry'Amerika ni yanyu, nimwe dushyira imbere. Mugira amahoro, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.